noma imupho wesilisa oganiwe uzokutshela ukuthi impikiswano zizinto ezikhona emshadweni. Kodwa uvumela lokho ongaboni ngasolinye kuhlale kuze kufukanyelwe kuze kuzale ngishitshwe leqandeni. Kusuke sekuyindlela ebheke encithakalweni leyo engagcina esahlukanisweni. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibalo BT wakangema ngomlomo kaBenny Diamond weChristian Talks. Dranathizeni uyafana nasebudlaneni bethu noNkulunkulu. Kuzoba nesikhathi la khona sizohluleka ukumgcina ethokozile. Asikholwa ukuthi sezincane ezoyikhathe njalo uma uqhathanisa neminyaka ewu-5 edlule ebudlaneni bakho noNkulunkulu. Futhi naseminyakeni ewu-5 ezayo ziyobe sezincane ngesikhathi siqhubeka, sikhula, sifanisa noJesu. Amen. Kodwa uma sona kuye sivumela insuku, amasonto, ngisho inyanga zidlule singaphendukile, siphendukele kuye, sicela intethelelo. Ngakho ubudlane bethu buyobusengcupheni yokuqayeka, busengcupheni yesahlukaniso. Uma kukuthi ukuleyo ndawo namhlanje, nanku umyalezo onamandla okukukhuthaza ukunika isibindi njalo njalo, yebo njalo njalo. Buyela kuye, ucela intethelelo kuye. Kwabase Philip 3:9, ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga ongokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa ngoKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ukuma kwethu kahle uNkulunkulu akusoze kweza ngokwenza okuhle nje. Ukuma kwethu kahle uNkulunkulu kuza ngokholo lwethu ekuqondeni ukuthi uJesu wafela izono zethu ukuze asihlawulele ngegazi lakhe, wafa wavuka ukusinika ukuphila okuphakade, isipho samahala sabantwana bakhe uBaba osezulwini ogcwele ukubathanda. Awu sitobo sami, ungaloko othwesabe ukujika, uphenduke uye kuNkulunkulu ucele intethelo yakhe. Ingakho uJesu wakufela futhi yilo kanyiswe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuthola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077.